Fresher from NigeriMix.com.
Hizi miezi zote zimebaki ni zapa. September, October, November, December. Hizi pesa zote mimi ni member. Hizi miezi zote zimebaki ni zapa. September, October, November, December. Hizi pesa zote mimi ni member.
Ndakuteko kiwa maji. Excuse no silete uti aji. Koneshe vile na ganji. Misbehave zile nguo atakagi. Leo uso paka rangi. Tupige labwe sema tuende wapi. Jo, mina juo na itaka useme utaki. Lakini mekunyota niko na taki. Gini bea sibakishi na ikula yote. Mali popote yeyote sini kokote.
Hizi miezi zote zimebaki ni zapa. September, October, November, December.
Get up.
Pesa zote mini member. Hizi miezi zote zimebaki ni zapa. September, October, November, December. Hizi pesa zote mini member.
Sikuje mbu ex ya zirete mbili mbili. Pitisha iyo ngolo kwanza nitoe mawili. Shuguli kamili ni natumututu wili. Nito wapi nito a Deacon College. Who's that calling? Stuck it disturbance. Me I'm just falling. Mwamkia konyaki very early in the morning. Jana kulienda aje yu kwa long story. Mangori jo mangori jo mangori mori ongore. Onamka ukyo kinapi nuko na ngori kwa pore.
Hizi miezi zote zimebaki ni zapa. September, October, November, December. Hizi pesa zote mini member. Hizi miezi zote zimebaki ni zapa. September, October, November, December. Hizi pesa zote mini member. Hizi miezi zote zimebaki ni zapa. September, October, November, December. Hizi pesa zote mini member. Hizi miezi zote zimebaki ni zapa. September, October, November, December. Hizi pesa zote mini member.
NigeriMix.com.